Nihano kujiriamia buri waganda tumujito ono sakumini. Oliver Ngoma akomora ingazo ye mu muryango we. Ise yacurangaga harmonium. Yatangiye kumwigisha muzika Oliver Ngoma afite imyaka 8. Mu 1971 ubwo Oliver Ngoma yarafite imyaka 12 umuryango we wose mukiye kwa mukuru wa Oliver yahize abashuri y'ibaruramari comptabilité muri district d'Oliver. Ishuri ryafite orchestre yitwaga Caposant. Oliver Ngoma yinjiyemo iturangira. Niyo twumvise yitwa Fri.
Yeah.
bya Amerika ikiganiro dusuke Oliver Ngoma yacuranga cyane cyane injyana za Afro Sous na Afro Pop mu gihumbi magana cyenda mirongo icyenda na tanu yabonye album ya kabiri yitwa Adia iyo yamenyekanye irakundwa cyane nk'iya mbere bane Adia rero ni indirimbo yahaye izina iyi album ya bibiri ya Oliver Ngoma ijyana ya turasuka buri gatandatu saa kumi n'ebyiri mu gitondo facebook radiyo yacu ini radiyo yacu porojimeyili akakomo Oliver Ngoma yasohoye album eshanu imwe yitwa sevani niyo yonyine idakunzwe nziza iya nyuma yitwa saga yasohotse mu bihumbi bibiri na gatatu Oliver Ngoma yitwa imana ku itariki ya karindwi y'uwa gatatu mu bihumbi bibiri na cumi mu bitaro by'i Boville umukuru w'igihugu cye Gabon yasize irwaye imfi agiye kiri mutwe yari afite imyaka mirongo itanu n'umwe n'amavuko yo gusa bari yarazitangiye ku meza yakuye Oliver Ngoma gatatu mu gatatu dushyigikire umusirikare wese bumubaye dusuke ushaka ko tumubwira muri iyo mateka y'ibanze tuzaba dusuka ushoboye tujye inama kigali yawe gisanga igihe cyose kuvuga ko tugana muri duwa karimo radiyo yacu kadupa hanze y'ibigo maze rusange namwe rusange twungana n'abashinzwe imibereho bari bitoje ibintu bisigaye bwa ngebe ubuyobozi bwa